Edere bụ mma Chineke, edere bụ mma onye ọba. One more time. What the fuck?